Iyo Kyagulanyi. Iyo Kyagulanyi.
Fight for the power and for the people's
Iyo
power.
Iyo Kyagulanyi.
Sikuka imirira.
Iyo Kyagulanyi.
Obude wachinika kobe.
Ni savior, ni hero, ni soul.
Akalimike sawa kalabika katwongera mukufa. Tubulule tugenda kubira musayi tuwanirire ffe abatalina byakulwanyisa emitima gy'abangi gitandise okunafuwa kano ke kaseera bambi totuvaamu abaana baffe basigadde okulwana Ensefu sematongo Emika jyo musaidu abatayina musango jikulukuta Ejitangala chensi ya fecha kwao Kwa manjigaba musibira mukwa Emi mwaja feba jisibate tuogera Emundu mikono jawe Wabula omuliro mu mitima gyaffe Emimwa gyaffe bagisiba tetwogera Tetukyalaba maaso bagatuula Tetutambula amakulu bagalemaza Entegereza okukyayimbulako abamu bali mu lusuku basukka mulago teri ggulu wansi mu ttaka teri anoonya bulamu mu ntaana wangaala ettaka ly'ensi yange Fukirirwa nkuba si musayi gw'abaana bo Wangale kwanga lyange Wangale nsi yange Wangale abantu bange Wangale Uganda Wangale Victor Kamenyo Wangala Aisaba Sajja Wangala Kyagulanyi Bobi Wine Center
Jino Tutasefa Bana Bakulu
Victor Kamenyo
Holy Savior